sasa DJ, ingo makari upige, mpunguza banabana bro. Dio tujafanya na jize, wala jide, usinulize, ukaza banabana do. Na kama flow, sisi do my main dealer, game pillars, pain killer, panado. Acha mapuzi, chaga mana njozi, tozi, bando ukose, kuposti madrama tu. Kuna mengi ya kufanya zaidi ya kushinda maskani na kudanganya na FTG ndio. Hey, please, stop your follow, check it, matrix, basics, wala siyo swala if you hate this. Flashback 80s, yeah, I'm back ladies, na matrack daily, can't stop lately. Wana hema pumzi dogo, ruti ndefu, awa wezi bio zetu, awa motherfucking rap lazy.
Nipo vile ninataka kuwa, nipo pale, nipo wuna taka lipi. Mina saka vingi, nikisaka shilling kila chaka. Street sina shaka dingi, bila kasi imbi kama langa man. Changa changa kwani moko shaga man. Afro kubwa kakichaka kama Bob Marley kabla ya wa Rasta man. Look, I am perfect but the flow perfected. If you got that dope shit then I own connections. If the beat dope is fucking anything and I got that fire, I'ma torch the record. Better days ahead and no regrets. Take a bow and give the Lord the praise. I father the generation out of this world. You know my family fly, bitch I'm George Jetson so.
Wakitaka kutuzima ni ndoto, wanaponda kilazima kichoko. Ono wanazilipima ni wanapata shida, tutuna wapatiba kinoko. Hatucheki na makima michosho, wanatambia vijina vidogo. Ona hivi mibuiga fifai kutulinda, kumana ni vijibwa vikoko. Mafundi tuko karakana, tunakarabati wana, tunashona wakichana, tunazama wakinama. Tunapige dadadana demu, wakibana mana demu, wanapata pata fame, tunawaza kama shame. Kwenye barabara kama daladala vum, hakuna falo kijileta gala gala vum. Tunasaka madala wakituna wana fium, wana fium, tuna fium, tuna fium, tuna fium, tuna fium.
Awa tupati, devil flani madanangu, y'all can reach that. Wame daza na ma melody, wame pagawa na ma melody. Tusha wega mtu kati, awa tupati, devil flani madanangu, y'all can reach that. Wame daza na ma melody.
Kweli ni kwamba hii round tumekuja saka mafedha. Malengo tupige madola mapound tujaja kucheza. Najua wanangu kupenda hii sound na wapa maflavor. Mwendo kudabu kuna jipinda kidogo unashusha mabega. Kiko si kazi ndo talk of the town. Tukenda up wana dondoka down. Tupo kwa hewa na under the ground. So sipo tulewa basi another round. Machizi ya tunaga yo time kudeo na haters. Situko busy na ma rhyme na siko ma famous. Tunawachezaga kwa party sindo ma gamers. Na katukiagiza vinywaji nyino ma waiters.
Nisha kwa mamapolin, nisha kwa monopoly. Everyday I'm hustling, siko fair kwa battling. Hardcore na rap so, kila nikitaka na switch flow. Na speed more, siwa pitching o, singumu hailipi bro. So inakwaje mna switch flow, hainaga kuli treat no. Nimeketi kwenye kit though, I keep going, mtakwenda malikiti home.
Badani watu shazi, kina ani hawakabi. Kichwa ani nda bakadi, kitandani na masaji. Kiwalani ya waswazi, kichangani na matagi. Kuna nani toka kita ani, hebu pita ndani hawachaji. Mademza au tunapita nao, tunakutana nao. Kwenye mitandao, tunamitambao. Kama zizu unapige bao, nakabana nao. Katafute bwana nyama yao. Mina kikosi mikosi, mkali alichoki ni kopi. Nachana kidosi kibosi, na gana ikoki ni shoki.
Awa tupati, devil flani madanangu, y'all can reach that. Wame daza na ma melody, wame pagawa na ma melody. Tusha wega mtu kati, awa tupati, devil flani madanangu, y'all can reach that. Wame daza na ma melody, wame pagawa na ma melody.
Kama sinza, still na wakilisha. Tango capital letters KK, still hip hop.
Mwalo dhani nitafeli wame baki kuduwa. Peace kwa aveli na wanango wakita. Still killer vest na yofanya ni bala. Iweka puka trap boom bap wana da. Oi oi kama Saigon boom shakalak. Wakilisha kila kona mindo nembo ya mta.
Baga bebe za mgini zinane kiswa. Shout out to my homie Dimani machapa.
Yeah, hasara roo. Nachogopa nkupatwa na dhambi. Niko chaka na bambi. Woni wanashusha bapa na bangi. Cheki ma flow. Na wachora wanapaka marangi. Na si hata utani. Watoto wanajua baba hajambi. Tulia na uketi kitako. Sichemshi sireti mipasho. Cheki, cheki na spendi ka Pablo. Niko na wajumbe cheki mikato. Huku ndiko tunatoka. Tuko chimbo kama nyoka. Tuko simple, tuko focus. Unakula nyimbo kama upepo. Na ukiuza sura tunakopa.